Siaco baby.
Baby, I niko serious. Kwako si fake wala si ati, niko serious. Baby, I'm my penzi boss. Nino suru nafs, yeah. Nakulea kama mzazi, kwako ukija kazi, wawe hujali. Unapiga magoti, univishi pete, wala hupropose, yeah. Ama kamoyo kangu kupe, kanangangana kupenda nisikupendwa. Sana waza badai upadirike, usifadirike. Kukija kazi, wawe hujali.
Toka nyakati zile, pete jawayo na kidole. Nakulea kama mzazi, kwako kijakazi.